foes. Through the crucible unscathed, we passed victorious. Our trumpets pealing the glorious song. Play it, sing it, all hail Biafra. All hail Biafra. We shall always remember all that perished in the struggle for our freedom. All hail our heroes. Our prayer shall be known both day and night.
Ndị ọma ndị na-ege ntị ụmụ Igbo ụmụ Biafra ebe ọ bụla nọ n'ụwa nke a Chineke kere ka anyị na-anabata unu ọzọ na nke a bụ Radio Biafra ọ bụ na lọnụ ka a sị na-agbasara unu ozi onye na n'ụlọ ebe nna m dị Kano n'ụbọchị nketa bụ ụbọchị Saturday lee n'ụbọchị akwataa wụ ụbọchị 19 na ihe na-akpọ bekee na-akpọ old currency na-agba nke ochie biko anyị na-asị unu nde wee ebe ọ bụla unu nọ anyị na-asị eleghị anya ụbọchị nke taa gara nke ọma biko na mụ na nwanne anyị nwoke barista ema mmezu na studio Radio Biafra n'abalị nke taa anyị na-asị ebe ọ bụla unu nọ biko unu nọ nke ọma unu nọ n'udo unu were ọṅụ were ịhụnanya were ịdị n'otu na-aga n'ihu n'ihi na Biafra bụ ihe dị anyị nnukwute mkpa ọzọ ya bụ biko ị na-achọ ebe ị ga-enweta anyị akara ị ga-enweta anyị biko ọ bụ na 11830 kilohertz ma ọ bụkwanụ 11.83 megahertz mgbe anyị na-ejebutere unu ozi bụ n'elekere anya asatọ n'ime Naijiria ọ bụ n'elekere anya asaa na London ebe anyị si na-agbasara unu ozi anya si n'upụ ọ ga-akpọtụ ndị enyi unu kpọtụnụ ndị ikwu kpọtụnụ ndị unu gbasaa ozi unu adịla atụ egwu n'ihi na anyị na Naijiria nọ n'ụlọ ikpe o nweghị ihe ọ bụla a ga-eme unu adịla atụ egwu Biafra unu pụọ gana ga gbasaa n'ozi gbasara mbọ anyị na-agba ịhụnanya nweta Biafra n'ime mmụọ na eziokwu ọ bụghị naanị nweta Biafra bụ mkpa ọ bụ inweta Biafra n'ime mmụọ na eziokwu n'ukpuru onye nwe anyị bụ Jehova nke pụrụ ime ihe niile si hiwe ka anyị si nweta Biafra ọbịa bụ ụzọ anyị ga na-aga ụzọ eziokwu okwu asị anyị agaghị wetara unu ya sọsọ eziokwu ka Radio Biafra ga na-agbasa n'ihi na anyị tinye okwu asị ma ọ bụ aghụghọ ma mpụ ọbụla n'ihe anyị na-achọ anyị agaghị enweta ya n'ihi nke anyị na-asị onye ọbụla nụrụ be nwanne ya gbara ọsọ unu hụ onwe unu n'anya na ịdị n'otu bụ ihe kacha mkpa karịsịcha ihe niile kama na ihe ga-ehiwe ịdị n'otu a bụ eziokwu unu gbakọta eziokwu unu gbakọ ebe eziokwu nọ okwu asị bụ ihe unu ga-agbakọta azụ n'ụbọchị nketa anyị na-egbetara unu ozi gbara ọkpụrụkpụ ozi ga-eme ka anyị si n'ime ọnwụ bụ Naijiria wee pụọ banye n'ime ndụ bụ Biafra n'ihi na egwu anaghị atụ anyị anyị ga na-aga n'ihu ịhụ na anyị ga na-agbasara unu ozi ụtụtụ ehihie abalị kama na ihe a na-etukwa bụ nkwado nke unu bika anyị na-asị unu chinweta anyị n'akara n'abalị nke taa unu makara unu ga-eji akpọ anyị onye ọbụla pụọ unu ga-achọ ebe Eastern Pilot Newspaper na unu nwike zụta ya unu ga-aha akara unu ga-enye akpọ Radio Biafra oge ọbụla ọzọ ya bụkwa ịchọ ịnweta anyị na ịntanetị biko gị gawa na www.radiobiafralondon.com ọ bụ ị ga-enweta anyị na-agba nke anyị na-ebutere n'abalị nke taa ebe mụ na barista nọkwa asụtụkwu okwu igbo asụtụkwa nke bụ okwu bekee n'ihi na ọ bụ atata ụkwa atatụkwu akụ dịka omenala anyị siri dị n'ihi na onweghị ihe karịrị na anyị ga na-agbasa ozi ọ bụrụ naanị anyị ga na-anụ ya anyị chọrọ ka mba ụwa niile na-enweta ozi Radio Biafra na-agbasa n'ihi nke a unu ewelighị ọba asụtụkwu okwu bekee anya tutu asụsụ nke ala alanyi mgbe bịara bịara n'ihu anyị nwụrịrị anya na anyị ga na-ewetara unu agba abụọ nke okwu bekee na nke asụsụ ala anyị oge ọbụla dịka anyị si mee na Tọzdee nke gara aga. O were anya anya na ụfọdụ ndị ka na-enwekwa nsogbu inweta redio Biafra nyewere ohere a na-amụ ọkwa akwadi egwu na-asị na onye ọbụla chọrọ mobile phone, unu chọrọ igwe aka ekwentị, unu ka na-eji na-enweta redio Biafra, unu nweta ekwentị ọbụla na-enweta ịntanetị n'ime unu na-enweta redio Biafra ebe ahụ. Ọzọ ya bụ biko na aga m aga ka nwanne anyị nwoke bụ barista ma mmezuru ike kere unu ka anyị malite njem anyị nwee ezigbote olileanya na oge na-adịghị anya anyị ụmụnne anyị ga-anọkwa ma Dr. Egemba na Uche Mefo wetara unu agba nke abụọ ya n'ihi na ọ bụrụ na ịnọ na ịntanetị na-ege redio Biafra n'abalị nke taa ọ bụ awa abụọ ka anyị ga-ebutere unu, ọ bụghị naanị otu awa. Anyị were ohere a na-asị ige-eche anyị na redio, inwe ike ịgafe na ịntanetị, ị ga-enwetakwa redio Biafra ebe ahụ. Ọwụla dị ndị nke anyị mere mme mgbe gara aga, unu ga-enwetachi ya n'otu n'otu. Anyị na-asị na nkwado unu dị mkpa karịcha. Anyị nwekwara ohere a na-ekele ụmụnne anyị ndị dị iche iche kpọrọ anyị n'igwe, ma ndị detara anyị akwụkwọ, ma ndị zitere anyị ozi ekele. Anyị na-asị unu ndewo, unu na-agba anyị ume. Ọ bụ okwuru na-ekwu mere anyị ji na-aga n'ihu ịhụnanya wetara unu redio Biafra oge ọbụla. Kama tupu m aga iwetara unu ihe ihe unu na nwunye n'abalị a ịnọ tụlee, ka m gaa ka nwanne anyị nwoke bụ barista Emma mmezu ike kere unu ka mmalite njem. Biko barista nwanne ọma, kele ụmụnne anyị bụ ụmụ Igbo mụ Biafra, ndị Bibio, ndị Anang, ndị Efik, ndị Gbanke, ọbụladị ndị Anioma, ma ndị Shekiri, ma ndị Urobo, ma ndị Idoma na-ege redio Biafra ụwa niile gburugburu.
Ya ndewonu ụmụnne na ụmụnna ndị Igbo ebelebe nna nọ na director kpọcha n'ahụ ozugbo onye niile ọkpọla ndị akpa Ibo, mkpọ ndị Kalaba, kpọọ Irubo, kpọọ Anioma, kpọọ ndị niile. Ekelela m nnọọ, and we are welcoming you this program for you to get yourself together and see what we are bringing to you at this point in time.
Ndewo asụsụ bekee nke so nọ maka ndị n'ọzọ anaghị anụ n'Igbo akwụ ya. Ahụ otu o si mee bịka anyị na-anabata gị barista nwanne ọma, ndewo. Anyị na-asịkwa na ewekwara ohere a na-ekele ndị niile na-agozi hụ na Biafra gara n'ihu, ndị bilie niile, ndị niile tara ahụhụ na bilie kwe kwetesi ike na eziokwu ga-adịrịrị na anyị ga-apụrụrị ụlọ ikpe pụfụta Naijiria ka ha gwa anyị ihe ọjọọ anyị mere. Anyị na-enye unu ezigbote ekele pụrụ iche, ndị bilie niile, ebe ọ bụrụ unu nọ, ọbụladị ụmụnne anyị ndị nke si Malaysia na-akpọ n'igwe na-eweta ozi ekele anyị na-anabata unu, ọbụladị ụmụnne anyị ndị nke nọ na Chile anyị na-asị unu ndewo, ọbụladị ndị nke si Argentina na-ezite ozi anyị na-asị unu daalụ, ma nwanne anyị nwoke ndị nke nọ na New Zealand anyị na-asị unu unu jide nke unu ji. Ebe ọ bụrụ unu nọ, ihe anyị na-ekwu ụtụtụ ehihie abalị bụ ọnụrube nwanne ya ya gbara ọsọ. Anyị na-ebe anyị hụ na anyị nwetara Biafra n'ime mmụọ na eziokwu. Ịla azụ adịghị ya. Enye anyị nkwado, enye redio Biafra nkwado. O nweghị ihe ga-eme ka Biafra na-agaghị abịa na 2017. Anyị ma ihe anyị ga-eme. Ọ gwara anyị n'ike aka anyị, anyị asịghị na ọ bụ naanị redio Biafra ga-enweta Biafra anyị na-achọ, maọbụ naanị Bilie ga-enweta ya. Ọ bụ oke n'ọlụ onye ọbụla, onye ọbụla ga-etinye aka. Kama anyị ga-asị na otu mkpụrụ ihe ga-ejikọta anyị niile ọnụ bụ eziokwu. Anyị hapụ eziokwu, soro okwu asị, ihe ga-emebisi ka o si mebie na mgbe mbụ. Anyị were ohere a na-asị onye ọbụla jizi eziokwu yiri ya ka uwe. Unu hụ ihe ọjọọ, unu si na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Aga m aga ọsịsọ ka anyị wetara unu isiokwu anyị n'abalị nketa anyị ga-atụle. Anyị na-arịọ na-arịọ sị ka na-asị na otu awa anyị na-anọ n'ikuku anaghị ezu n'ihi nke ọ bụrụ na ịkpọ anyị n'igwe ma ị nwetaghị anyị, anyị ga-asị gị nwee ndidi. Biko otu awa nke a gafechaa, ị gaa n'ịntanet kpọọ anyị, ị ga-enweta anyị. N'ihi nke anyị na-arịọ na-arịọ sị ka na-asị enyemaka ọ bụla ga-enye ịhụ na mbọ redio Biafra na-agba na ịhụ na anyị nwetara Biafra n'ime mmụọ na-eziokwu, o kwesịrị nkwado. Biko unu chọrọ Eastern Pilot Newspaper, unu ga-azụta ya. N'ime ya ka unu ga-ahụ usoro unu ga-esi enyere anyị aka. Enwe m olileanya na unu gaa na webụsaịtị redio Biafra bụ www.radiobiafralondon.com. unu ga-ahụ akara ụlọakụ unu ga-eji enyere anyị aka, n'ihi na anyị achọghị ka ndị ohi nyere anyị aka maọbụ ndị ama. Anyị achọghị ka ndị ọzọ nwetara anyị Biafra, ọ bụ anyị nwa gata ahụhụ nweta Biafra. Anyị achọghị onye ga-apụta na ọsị na ya sụnyere aka na akpụ ya sụta ego dosa redio Biafra maọbụ bilie. Anyị sị mba, ọ bụ anyị nwa ọ na-ata ahụhụ, ọ bụ anyị nwa ọ na-elu ilu n'obi ịhụ ọnọdụ anyị n'ime Naijiria n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ anyị nwa ga-esi n'ohu dọpụta onwe anyị, onwe onye anyị si adọpụtara anyị. Kama enyemaka unu bụ ya bụ ihe kachasị mkpa karịcha ihe niile, n'ihi na unu akwa Igbo na-ekwu okwu na-asị n'ofe dị mma kwa ego gburu ya.
Awa ego nụ.
Ndewo biko nwanne ọma. Anyị were ohere ọzọkwa na-anabata unu na-asị na nke a bụ redio Biafra na ndụ kasị na-agbasara unu ozi. Mụ abụ Nnamdi Kanu, mụ na barista Biafra nke ọzọ nọkwa ebe a, bụkwa Gunechie Mba bụ barista Mma Mmezu. Na-aga m aga ọsịsọ ọsịsọ iwetara unu isiokwu anyị n'abalị nke taa, n'ihi na ihe na-emekwa mgbe mbụ emekwala ọzọ. anyị na-asị na anyị gwara unu agwa sị na mgbe ọbụla redio Biafra lọghachiri n'ikuku na ndị nji ga-eji na ndị na-anaghị ekwu okwu mgbe mbụ ga-emecha bịa kwuwe okwu n'ihi nke ọ bụ amaghị mma barịsa ma mma ọwụ obi aṅụrị ma ọwụ iwe ka anyị ga-eji na-eweta n'ozi nke abalị nke taa n'ihi na ezigbo otu isiokwu anyị na-eweta unu n'abalị nke taa bụ na Obasanjo bịa bụ nnechiburu Naijiria mgbe mbụ ka anyị were otu obi were obi ụmụnne rụzie Naijiria ka nkọpụta nke a na bekee ka ndị mmadụ nwee kagọta ya ọfọm ọfọm ọ sị let us put Biafra war behind us nke a bụ ihe Olusegun Obasanjo na-ekwu the former president of Nigeria bụ general Olusegun Obasanjo Nigeria na-arịọ ndị igbo sị ha ka ha chefuo ihe gbasara Biafra ka anyị niile rụkọtara Nigeria ọrụ the former president of Nigeria general Obasanjo has appealed to Nigeria to forget the Biafran war and move forward as a nation. Obasanjo said that if it was possible for me to remove my trousers now for you to see, I would show you where I have shrapnel or grenade wound. It was very close, and you know what that means. I am happy that you came because I wanted people to hear. It was necessary. How many years has the war been now? January 1970, since 43 years ago. If after 43 years we are still moaning and groaning about the Civil War, I wonder. The Second World War ended in 1945 and the combatants were the best of friends less than 10 years after. I just believe that we should put the Civil War behind us. This is what Obasanjo is saying. I gana aga iwete ya. Kọwari ndị ebe anyị ka ha ghọta nke ọma nke ọma. Nke a bụ isi nke mbụ. Ọzọ ya bụ na anyị na-ewetere n'ozi n'abalị nke taa na-asị na ikpe Biafra na Naijiria gara n'ụlọ ikpe n'abalị ole ma ole gara aga. Na-asị na Naijiria ga-akwụ Biafra fine. Naijiria ga-akwụ Biafra 5,000 naira n'ihi na akpọrọ ha oku na ha abịaghị. Nke a bụ ihe onye ọkaiwu kpetara. O akwa abalị 16 n'ọnwa ka a gara kọtụ ụlọ ikpe n'Owerri. N'ihi nke a anyị na-asị na Naijiria anabatago akwụkwọ ndị ụmụ Biafra wepụtara tọgbọ ha n'ihu nke ndị Naijiria na-abịaghị bịa zuo oku na mgbe mbụ n'ucheta mgbe anyị gwara unu. Mgbe mbụ gara aga na 30th of October, 26th of November, anyị kpọrọ ha oku ha azaghị n'ihi nke a asị ha kwụọ ụgwọ akwụ ya fain ka asị ha kwụọ. Anyị na-egbetara n'ozi n'abalị nke taa na-asị na ha mgbe ha ga-ede n'icheke anyị ga-ama ha ga-ede ya n'elu. Akwa ga-ede Biafra na chek. Naijiria ga-ide chek fain akwụrụ dee ya Biafra n'ime. Anyị were ohere a na-asị unu biko na njem anyị na-aga nlaghachi azụ adịghị ya, aghụghọ adịghị ya, oke amamihe adịghị ya, nghọtahie adịghị ya. Anyị ga na-aga n'ihu ịhụ na anyị wetara Biafra n'ime mmụọ na eziokwu n'ihi na ọ bụ ka onye nwe anyị si hiwe ya. Ozi anyị na-ewetara n'abalị nke taa bụ n'ikpe Naijiria na Biafra kpere n'abalị 16 n'ime ọnwa Jenụwarị nke a bụ abalị ole ma ole gara aga na ọ gara nke ọma. Onye na-edu ndị Biafra na njem a bụ nwoke a na-akpọ barista Ohatu Uwazie. Ọ bịa bụ isi ikpe ndị Biafra na-aga njem a. Anyị na nye ekele pụrụ iche si ya jisi ike. Onye adala mgbe onye alala azụ. Ọzọ ya bụ na anyị na-ewetara n'ozi n'abalị nke taa na ụmụnne anyị niile nọ na nnukwu ọkwa n'obodo Naijiria ka a na-akpọ civil servant achụsigo ha n'ọrụ. Goodluck Jonathan edego akwụkwọ ka achụsịa ndị Igbo niile gbara ọkpụrụkpụ n'ọrụ. Tụmadụ nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Mrs. Rose Uzoma bụ ya bụ onyeisi ndị immigration na Naijiria. Mrs. Rose Uzoma, the Comptroller General of Nigeria Immigration Services, ka Goodluck Jonathan si ka achụpụ nwaanyị a. O nweghị ihe ọbụla o mere. Ihe anyị ozi anyị na-anata bụ na ndị Yoruba na-ekwusi ike na nwaanyị a na-ewere ndị Igbo ọzọ na-etinyegasị n'ọrụ. N'ihi nke a ka achụpụ ya. Goodluck Jonathan ndị Igbo tụrụ akwụkwọ a ga-ade akwụkwọ ka achụpụ nwanne anyị nwaanyị n'ọrụ. Ọzọ ya bụ na anyị ga na-ekwutekwa okwu Dozie Nwanna, ambassador Dozie Nwanna achụpụrụ n'ọrụ, gara n'ụlọ lasie na London laghachi na Naijiria si ka ya gaa ọrụ na Abuja. Mgbe gad getman achụpụ ya tuchi ụzọ sị na ọ gaghị abata, atụchigide his excellency Dozie Nwanna gbachide ya ụzọ sị na ọ gaghị abata, soro ibe ya rụọ ọrụ ka ha si na-arụ ọrụ. Otu a ka esi chụọ ya. Ọkwa Goodluck Jonathan na-eme nke a. Anyị ga na-ajụ n'abalị a na-asị ma ihere olee ụdị ihe mere anyị mgbe ọ bụla akwụrụ anyị na-azụ ụkwụ anyị na-eru n'ala. Akwa Jonathan kwụrụ anyị nkwa na aha ya nwa ebere agwụrụ azị ka iwe ka ekwenu ka o si na-abịa achụchụkwa n'ụmụ Igbo nọ na oke ọchịchị nọ na nnukwu ọkwa n'obodo Naijiria. Ọzọ ya bụ n'abalị nke taa anyị na-ewetara unu ozi na-asị unu na ọha na eze ndị Igbo dịzi ka ha na-emezi ihe. aha ọhaneze na-emezi ihere n'ihi na ọhaneze na-aga ụlọ ikpe. Ọhaneze mere ndọrọ ndọrọ ọchịchị chọpụta onye ga-abụ onye isi ha. Ofu onye n'ime ndị pụtara ka ha so n'ụdọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ịchị ọhaneze agba ya egbe n'ụkwụ. Nke a bụ n'Enugu. Nke ọzọ abụrụ na a na-adọgharị ya ma Martin Elechi bịa bụ gọvanọ ndị Ebonyi na-adọ ndị nke ọzọ n'azọ, a na-ekwu na ọ bụ Goodluck, ọ bụ Naịjirịa na-akata onye ga-achị ọhaneze. N'ihi nke a na-aga na-eleba anya n'abalị a na-asị ma oge rere mgbe ọhaneze ga-ejikwa chie ka ndị ọzọ nara ha ọrụ ha, ma ọ bụkwana ka ndị ọzọ nwee ike bata nhazigharị ihe mesi ihe ka o kwesịrị esi dị. N'ihi na ọhaneze bụzi aha ihere nye ndị Igbo. Ọ bụ aha ihere akpọtụ ya otu a ndị mmadụ na-achị ọchị. Anyị ga na-asị n'abalị ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme ịhụ na anyị nyere ha ezigbote nkwado ka ndị bụ ezigbo mmadụ nwee ike bata n'ime ọha na eze mee ka ọ gaa n'ihu dịka ha si kwuo mgbe ehiwere otu ahụ. Ozi ọzọ anyị na-eweta n'abalị nke taa bụ na ndị soja abụọ ka e gburu nọ na Kogi steeti. Boko Haram gburu ndị soja abụọ chọrọ igilusi ụmụnne ha ndị ọzọ. Ndị Boko Haram nke ọtụ na Mali ọgụ. Naijiria na-akwado izige ndị agha ka ha gaa na Mali gaa lụsị ndị alakụba ọgụ n'ime Mali ebe ha nọwụ n'Okene. Ndị Boko Haram Okene na Naijiria were ogbunigwe tinyere ha n'ụzọ. Ogbunigwe agbagbuo ha, agbagbuo ndị soja abụọ. Anyị ga na-asị o nwekwana ihe anyị nwere ike ịmụta igosipụta na ihe a na-akpọ nwanne dị na mba onye nụrụbe nwanne ya gbara ọsọ. O nwere ihe anyị nwere ike ịmụta n'aka ndị a? Ọ bụ gịnị mere ndị a pụta ihe metụta ụmụnne ha, ha pụta na-alụ ọgụ na-alụsi ọgụ ike nke anyị bụ ihe metụta ụmụnne anyị? Anyị gbara ịganara ego n'ebe ndị ọzọ. Biko ọbịa bụ ka isiokwu anyị na-ewetara n'abalị nke taa. Biko nwanne m nwoke, tupu m aga ka itinye ọnyụ n'ihe gbasara ụka, awụghị arịrịọ ka a na-arịọ ndị ebe anyị, kama anyị chọrọ ka anyị gwa ha na enyemaka dị mkpa ka anyị chọrọ ịhụ na anyị na-aga n'ihu na iwetara ha ozi anyị na-ewetara ha izu ụka niile. Anyị chọrọ ịhapụ ị na-ewetara unu ozi naanị ofu awa, mezuo ya awa abụọ, awa atọ, awa anọ, na-ewetara unu ya kwa ụbọchị. Ọ bụghị ndị mmụọ ga-eme ya, ọ bụ ndị mmadụ ga-eme ya.
Nnamdi Kanu, there's quite a lot of information you have laid down here on the floor. Let me pick it as you put it through here. The first one is Obasanjo's case. Obasanjo is saying that we should reconcile and forget about the Nigerian Biafran war when nobody has given account of all the war crimes they've committed against the Biafrans, against women, against children, against men who we are not even carrying arms, but they were brought, gathered and massacred, killed, shot down with machine gun. So why should we forget? If General Olusegun Obasanjo is comparing the war of 42 years ago, what about the war that started 1945? The Jews are still prosecuting those who gassed them from the First World War to the Second World War. A man was sentenced recently, I think he was in France, who was part of the people that prosecuted the Jews, a 98-year-old man, sent to prison regardless of his age. I know that the Biafrans, the Igbos, we are very forgiving. We are people who have sympathy because of the Christianity they brought to us. You know, if somebody slap you, turn the other way around. But those who brought Christianity do not forgive. They still want accountability. So if Obasanjo says we should forget and forgive, is Nigeria favoring the Biafrans? The answer is zero. Look at all the names director was mentioning here. The Igbos who are in position, they are being sacked. Look at the Igbos. We are talking about Ambassador Wanna, who could not even allow to go to his office.
All gate man at Chopoli. Na gate na Nigerian intelligence agency.
And he was sent back.
Gate man at Chopoli actually asked. Onye a onye wa ambassador. Anyị na-ajụ sị onwe onye Yoruba bụ ambassador ga-esi otu achụghachi azụ na gate.
All right. Let me follow on to the next course. Now, if Goodluck Ebere Azikiwe and all the rest of it, who was collectively elected, is now listening to the Yoruba's own chorus, while the Yorubas are the most tribalistic people you can ever find in Nigeria, the Hausas are even fair. A Hausa man can handpick and put somebody, go there, go there, go there. A Yoruba man will first of all put his own people before any advent. Now, if the Igbo people are doing or emulating what the Yorubas are doing, what is the crime? That good luck is now listening in. Is not even the lady about the who is in immigration wasn't the first one. Good luck removed from the office. I have an uncle from Emekuku, Emmanuel, who was also in charge of immigration in Imo State. He was removed. Although I must say that his own sister went to grass him up. That he was putting his people in the office. And good luck ordered for the guy to be removed from the office. So we don't actually know why we are in this Nigeria. That is why the Redo Biafra, the Bilie human rights people, we are preaching and asking our people, how long shall we remain in this slavery? It is not favoring us. Nigeria is not favoring us. There is too much nepotism. There is too much racism. There is too much tribalism. Why are we in this? It's like when you're wearing a shoe and it's paining you. You get rid of that goddamn shoe and then buy another one. If we've been in slavery for 42 years, the Igbos, the Biafrans, Akwa Ibom, Calabar, Efik, Ibibio, Idoma, are you guys being favored with this one Nigeria business?
If they're, I don't know, nobody knows if they're being favored by one Nigeria or not. But what we do know is, as well, dika nwanna anyi nwoke barisa na ekwe anyi chefuo ihe mere me ka anyi ga n'ihu anyi na ajuru ha si ha obasa ndi ekukwara akwukwo makwa ihe ina si anyi chefuo tupu ndi ozo chefuo ndi egburu mgbe aluru aga bu ndi juu ka egburu obughi ndi France na Germany luru aga ha nwere ike imesi kama ndi emi ha mere metuta nke ukwu bu ndi juu bu ndi egburu ndi juu echefughi ha na acho ebe ndi ano na agara ha na acho ha ka nta ebe dinta na acho ano na acho ha ka enweta ha obugini mere gowa obasanjo gowa no onwu ya ekpele ikpe haruna ekpele haruna ikpe mutara muhammed nwuranwu ekpege ikpe nka na akpo olega ha ka na akpo black scorpion lenu nyi rebanaza scorpion mama ha adekunle ekpele ikpe abandon property n'usoro n'ohi ekpele ikpe ya obasanjo ka anyi juo go si mgbe aluchara aga gi nye onye owola 2020 pounds owo ezi owo ihe ezi n'ezi n'ihu mmadu ma n'ihu chineke ego n'usoro n'ohi ego ndi igbo tara ahuhu kpata n'usoro n'ohi ka ebe ego ahu no ego n'uji awolowo na ezinulo ya ewere n'ebi ndu akwa ego umu igbo tara ahuhu tinye na bank ka awolowo zuru n'ohi ka ndi yoruba zuru n'ohi akwa we ka ni ka hazu no hi wure na aba wure na anu ba chebe ha obasanjo icho ki ihe ga nko ma ni me nigeria nu no wo obodo ojo dika akwa na kwa na bu ore na akpagare ga I ga ga wete ihe ni na so onye ji ihe nwata weli aka elu aka nye we so bo ge wota darare ya o we ge boss anyi na ga na wo ge biafra kunu e ge sure ha na beke ko obasanjo go ti ha ni o we ge o ma sekwa ekwensu chi ni okomu onu ni ma laputa obasanjo ihe anyi na agwa ge na ndi na esu nzo ge ni ne ihe anyi na agwa na je awu na anyi na lara na biafra munu kure munu ekwe ge ma otutu me ihe ma abale biafra ga darare anya wo ge ndi nke mbuputara nu me ga ri ndi mad anya hapu freedom fighter na me kidnapping hapu zie freedom fighting and now I always say about a higher mob came up a mob for rent or mob for hire each other about a couple of each other can be a mess security get a higher and higher money security now radio Biafra na Bilie human rights initiative adding it to him now Biafra can you look with Sanya over you on your neck on your own work character Biafra pulling your game man with you anya man is you and is you know one you on anya we have a puno chineke hundi bonanya chineke hukura hananya ngawo nonsense ka obo ihe obo ogu mgbe obo anyi ga egosiputa na onye nwa anyi hụrụ anyi na anya agwula ma biafra obiara na ndu a na wugi na onwu owugi echi owugi nwanne echi owugi anyi meketa anyi ga chwa chieftaincy title zawa eze zawa nka all manner of rubbish biafra ka in obasanja otlanya aka ebe ojo onwu
Director, you see, reconciliation can only come about if, in fact, reconciliation should start among the Igbos, among the Biafrans, the Calabars, and all our associates. If we don't reconcile amongst ourselves, you will see there will still be some derailment. If we are not united to fight the same cause, you will see we still have a portion of those who are fragmented. if you're trying to prosecute those who were wicked against the Biafran, you see one or two individuals who will go and take some money. Remember, I was told that during Nigerian-Biafran War, listen carefully, I was told that during Nigerian-Biafran War, it was Ifeajuna that betrayed us. What did Ifeajuna do? He went to obtain money and show the Nigerian military, these are where my people are, inside the bunker. And over 30,000 battalion of Biafrans, they poured petrol.
Was decimated.
Petrol inside the bunker. And all of them were just estimated, if you like. So, as I said, our reconciliation will start amongst the Biafrans. Once we have started in our reconciliation, and once we have started to be united, then it will be easy, very quick, for us to prosecute. It will be very easy for us to move away from the Nigeria, the country that has persecuted, and still persecuting the Biafrans up to today.
Always yoku. Anasi anya obogene kanyi geme. Anye, inha, utwanyi neshi eku oku, utwanyi neshi eku oku Biafra, oga wala. Obogene kanyi geme. Nanya adegi notu, diki ine eku oga wala.
Yes.
Nanya meneka. Adegi notu anyi wu nihi, nanya ahu ezi oku, nanya anyi woroku. Asi nihi, nananyi hambu, hiwara alibo, wundi oma, hiwara alibo. Chineke gosi da gosi. Ila anya na parama agwa, ha? Ega ahona chineke gosi, ha? Gela anya na umume, ha? Ega ahona chineke gosi. Awo hawa ne eku oku, sina ezi oku bundo. Ipa nyoke nye manyoko nolo siya gorogo. For yon yin sogi, yon isemboge eku wuna ezi oku bundo. Anye mba osi, no wu hiyanyi ji ezi oku, jisi ezi oku ike. Nso buwa, o da chia da yidra anya gara Ni hine banyi buwebo chichere no. It don't matter how you have any been in Lagos, any been in Maiduguri, any in London, any in New York. Drop on over again, say, oh, when a mad who lets you when a baby can nobody know. Our mad who lets you while was on a libo, roll on a libo. Or mad who wounded you, a ban on a ban you wounded on all. Nay, no more for the Okuan, a kumbo for the honor, why you see. Or not one and a damn mad to now home when you're so soon, when you're saying, Yassi, eh, now a ban, all a band today. Oh, Hannah, we believe. A boy and go for a son, or winging the one, apparent, or winging the Hundi Bonania, Caladin and Radio Biafra. Nay, no one, I never get on, I never been the banyan, I got it on the Kukunaba Susie. Come on, Anya, Cindy, Banyi, Sitano, at the Tato. We can win him a Mahano Cobot. Oh, Boganimere, Unu John Wunu say, Umunan, India, Nina, and Ebunuqua was all Boganimere, and one call Luna, who was in and Ebulatanola. Ebuhanu Guawasa, Eliano Guawasa, Ninka Bulabum Balaraga, Anna Cobbin Hakwa, Umunani, Nikana Sautome, Nikana na Ivory Coast, Nina Gabon, Abatabeha. And no, 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 I got what ran Islam, Nemo State, and you go watching any name, pulling in a money, Anaga, Nesian, Nesianaga, Asachi, Tutuji, or Bogini, Marani Gating, no, no one you want to was you be. Nedico Hanese. Ebas and Annie Wendy, Bonde Borobo, Chinekin, Marania, but Olega Bendiano, Kama Hagi in the Kuoku, or Hanese, I put up a Kuoku, say, Joe, good luck, Jonathan, I see, or Banya watching your leg, you vote, you didn't run out, or Quano Botting Keta. Ewe zugani Buhari gara na achi Nigeria no bochi nketa. Obugiri mraji tu chara yu votu chine chakuko ni hini nebwasara ihe ono yegra ni hu. Gye pota hii jina kuwachi anyo gwa echi shon mwanyi na oru. Hii jina kuwachi gwa ibe iketra anyo nye gena achi ohaneze. Ihe ono tra bebe kwa ronde ya wose hane me freedom fighting na libo. Si hao campaign manager ge. Koro ngunye onyi isi anyi main ambassador. Ayi na ajun hasi ha. Owe umbe awole wa ngunye awole wa ambassador e main ambassador. Akwa wanyi na nolo da si obuda ha. Oh, remember the ambassador. I'm on the band. I'm on the band. The band. I'm on 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 the band.
Yeah, well, that's isn't that what I've been preaching here? We are fragmented. The fragmentation of the Biafran people, especially i.e. the Igbos. Well, I would say the Igbos represent Biafra. So, because if I carry on mentioning Biafra, we are minimizing the authority. The authority lies where the Igbos are. And why is it? Because the Igbos are the prominent people. Let's take, for example, when the Nigerian Biafran War started, it was Ojukwu that spearheaded it. And everything ended. Now, is the Igbos again spearheading how Biafra should be freed from the hands of the Nigerians. So when I say that the Igbos are the authority, the prominent, they are the ones that are always agitating. it will be okay. At least, yes, we had some few others from different tribes who also belongs to Biafra to support us. Come out in force, even if you cannot speak. Support financially. Support with your moral backup. Give us all the support we need so as to fight this particular cancer that is eroding us continuously. Good luck was supported, elected, and now the same good luck has been completely taken away. Who answered Ebere and Isaac Iwe, signifying, I must say that since good luck Jonathan took office, that is why the Boko Harams took arms and then continuously killing us on a daily basis.
And the person who is funding them, who is Buhari, is going to be Nigeria's next president. And we don't want a situation whereby we are going to.
We don't want to be under any rule.
Not just that. I don't know. Okay, could say under Nigeria in Hanamari.
Please say it. Yes, so yeah, go ahead. Don't hide any information. Go ahead, so that people will know you've said.
Uh-huh.
Say it. Go ahead.
N'ihi na good luck Jonathan ega ihe ha na-ekwu okwu ya third time gosipụtara na anyị na-ekwu ya mgbe ụfọdụ na ndị ọwụcha na ha gụrụ akwụkwọ na Nigeria amachaghị ihe asị na ụmụ onye a na-akparị biko ka anyị jụọ ha ajụjụ. Good luck Jonathan ekwesịghị ịga esi na a na-aga third time sikwa third time.
But he won't anyway.
Ka anyị so onye na bekee ka ha ghọta.
Please speak in English, man.
The reason why good luck Jonathan is constitutionally flawed to or to even consider running for the third time is because the so-called intelligentsia in Nigeria are intellectually myopic. And we'll say why they're myopic.
Yeah.
Is that you cannot be sworn in as a president three times.
No.
People must understand that inherent in running mate is that if the person, that is why two people run on the same ticket. Two individuals run on the same ticket, not one at a time. When Yar'Adua was running for office, Yar'Adua was running for office on the same ticket as Good Luck Jonathan. In other words, should Yar'Adua die, which was what happened, Good Luck Jonathan will take over. And he was sworn in as the president of Nigeria. You cannot be sworn in three times. Nigeria's constitution, Nigeria's presidential model is exactly the replica of what happens in America. When Lyndon Johnson succeeded Kennedy and was sworn in 1963 as the successor to Kennedy, that represented serving one term in office because you've been sworn in. You cannot be sworn in three times. The constitutional interpretation that most people are applying to justify Jonathan running again for third time is flawed. It is legally flawed. In terms of common sense, it is flawed. If good Lord Jonathan runs for another term, that means he'll be running for three times, whereas the constitution says you can only be sworn in as the president only two times. If you're running as the vice presidential candidate of somebody, that is the risk you are running. The risk you're running is that should the incumbent, for whatever reason, becomes incapacitated or cannot continue in office, then they pass away and the second takes over. At the point whereby you are being sworn in, that marks the beginning of the first term service you have in office. That is what it means. So having been sworn in before and having been sworn in again when he won the election, good luck Jonathan have served his two terms. That is simple English. It is common knowledge. It is for people who can reason to understand that. So constitutionally speaking, good luck Jonathan has no basis to run for a third term. Since good luck Jonathan has made it a point of duty to be sacking high-ranking Igbo people, what did Mrs. Rose Uzoma do? The Comptroller General of Immigration. She did absolutely nothing. That the Comptroller General gave what the allegation against her that she was giving jobs to Igbo people. Are Igbo people not Nigerians?
We must remind our listeners, of course, the debate is very heated and people can appreciate how upset we are about what is happening, especially how high-ranking Igbo sons and daughters are being treated by the Goodluck Jonathan's administration. What we have to say and say very consistently is that Ohanaeze has the reason why Ohanaeze exists is to, can we say, advocate and to protect lives and property of Igbo people. Is that correct?
And challenge.
And to challenge when things are going wrong. They have not said anything. Ohanaeze have not come out to say that the sacking and disgraceful treatment being meted out to Ambassador Wana is not proper. Now this woman has been sacked. Are you so if she was employing Yoruba and Hausa people, they wouldn't have sacked her. If she employed all Europe, but the thing, this is the difficulty that we have, is that we never protect our own. We never ever protect our own, and this is what Ohanaeze should be doing.
Yeah, well, this is exactly what we are talking about. In reality, the Ohanaezes who are supposed to be challenging and questioning, querying what Goodluck is really doing. If Goodluck is representing Nigeria, i.e. Yoruba, Hausa, to an extent the Igbos, which includes Biafrans, why are the Ohanaezes not telling Goodluck Jonathan, what are you up to? Why was Ambassador Wana turned away before his office? Why now is he giving instruction for Mrs. Rose Uzoma, who is the Controller General of Immigration in Nigeria? Now, you can see confusion has been brought inside the Ohanaeze, so that they will not be able to gather themselves together. When a situation is fragmented, then, of course, the texture is lost.
We must remind our catch the ending again, because on Cab Radio, before the London Casino, Basuzi, Oban Yusu Tuoku, Alanyas, Dukuku Bekeka, and you can go out one in or Boganan in the Bobunde Biafra. Okuru anyị nghọta dịka esi kụziere anyị na ụmụnne anyị anyị na ndị agbata obi anyị bụ ndị Efik, bụ ndị Idoma, bụ ndị Igbanke, bụrụ ndị Ibibio, bụrụ ndị Anang, ọwụladị ndị Urobo, ndị Ichekiri, ndị chọrọ iso anyị ga, ma ndị Ijo, ọwụladị ndị Ogori, anyị niile wofu ihe anyị wofu ụmụnne anyị na-asị na ọ dị adịkwa mma anyị sitekwara unu kọwakwara unu ka anyị si na-aga njem anya anya kpụtụkwara ụmụnne anyị ndị nke ọzọ ka hapụ iche na onwe otu anyị chiche bi ịdagide ha. Inara inapụ ha ebe ha n'ike anyị na-asị mba na ọ bụghị ha anyị chọrọ ime. Anyị chọrọ iwere otu obi, were ofu olu, were dịka ụmụnne were na-aga njem anyị chọrọ ịga. Anyị na-etikwu n'ọsọ na nke a bụ Radio Biafra. Anyị na-ekwu enekwu oge ọbụla na-asị na ọ bụ oke n'ọlụ anyị nyere onwe anyị aka, ọmụghị ndị ọzọ ga-emere anyị ya. Unu asịkwala asị ụmụ onye kpọrọ ndị si Malaysia kpọọ sị o nwekwara ndị gọvanọ chọrọ inyere anyị enyemaka. Ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme? Anyị asị ha na-achọghị enyemaka ha. Ndị anyị chọrọ enyemaka ha bụ unu nwa, bụ ndị na-ege anyị ntị, bụ ndị ọ na-emetụta n'ahụ. N'ihi na ọ gaghị adị mma na anyị pụtara sị na anyị na-agụ ka anyị ga nwere onwe anyị. O nweghị ihe ọ bụla si gị n'ahụ na-apụ. Mmadụ ga-aga chọọchị ga kpechie chọọchị, onweghị ihe ọ dị na-etinye na chọọchị. Nke a na-eme eme.
Well, I think you've said it all. What Nnamdi Kanu is actually what he's trying to say in general is that he's reassuring the Akwa Ibomans and the Ogonis and the Efik, the Idomas, all our associates, that what the Igbos are trying to do is to bring everybody together so that we can once again become who we are instead of being marginalized. What I like about the Igbos, of course, I am proud of being an Igbo. Next world anytime, I'll be an Igbo. The Igbos have never sought to victimize any other tribe very close to them. They have never sought to encroach the other tribes very close to them. The Igbos are people who are generous, who are industrious, who are always trying to make their own living. They are not into killing. They are not into encroachment. They are not into victimization. And I also know that the other tribes are not doing none of this. But did you know what happened after the Nigerian Biafran War? All these tribes mentioned, we have been told that the Igbos are trying to marginalize them. From history, no single individual from other tribe would say they have suffered hardship in the hands of the Igbos. We have transmigration. People come from the Igbo land. Igbo land go to Calabar, they go to Idoma, they go to Anioma, they go to different places. They make home. They build houses. If the Igbos are bad or killers, just like we're experiencing in the hands of the Boko Haram, I think the whole world would have known. Director, please say something.
Always you go here something else and say you're going to kun kewezi oku nihina ay na chori meka ndi ebanye ka hanwike soranye ganjemanyi chorega.
n'ihi na ọ bụghị na anyị chọrọ Biafra n'ihi na anyị amụrụ anyị anyị etopụta anyị anọ Biafra si e na ọ Biafra ka anyị chọrọ ma ọ bụghị Biafra n'ihe dị isi adịghị mba anyị eleela anya si unu lekwe Naijiria unu lekwe omenala anyị unu lekwe otu anyị dị mgbe mbụ unu lekwe ihe Naijiria butere anyị o anya ele ha ma abụọ si olee nke ka anyị mma nke ka anyị mmanwụ Biafra ọ bụ ugbu a ka Obasanjo tetere anyị na-agwa ndị ebe anyị na-asị ha na ha amaghị mkpa ihe wu midia ị na-agwa ndị igbo si na midia dị mkpa ọ wụ ihe a ka anyị megidere a na-ahapụ minaj minaj emechie n'obosi minaj nọ n'obosi nwanne anyị nwoke meghere minaj n'obosi tupu ait apụta bet ndị ebe anyị gbara nkịtị minaj emechie lekwa ihe anyị na-ata ahụhụ ya taa n'ezie n'ezie ọ bụrụ na ọ bụ ihe minaj telivishọn nọ n'obosi rute taa eziokwu ka m na-agwa ha na o meketeghị Boko Haram apụta o meketeghị gbuo ndị igbo n'ihi na ikpughe ihe ọjọọ agbalaga ihe ọjọọ na-amụba ebe isi nọ ebe ọkụ na-adịghị ihe gbasara ịgbasa ozi n'igwe dịka maọbụ redio maọbụ tv maọbụ ebe ndị ọzọ dị iche iche bụ na a na-ekwu eziokwu ihe ọjọọ na-agba ọsọ a na-ekwu eziokwu ihe ọjọọ na-agba ọsọ ọnwụ n'ihi na anyị enweghị unu lekwa anya ndị ọba anyị na ha na-abụ ndị Yoruba nwee nke ha ndị Awụsa nwee nwee ma BBC Hausa Service VOA Hausa Service ndị ọbụla nwee nke ha ọgwụla anyị nwa na-enweghị nụ ọ bụ ya mere ihe ọwụla mgbe ọwụla abịa na-anwụrụ anyị n'aka n'ofu n'ofu egbusi anyị onwe onye na-ekwu okwu unu jụọ anwụ ajụjụ redio Biafra jụrụ kamgbe ụwa onweghị nesara na ya anyị si unu gaa lee ndị ọhaneze ugbu a hapụrụ ihe ha kwesịrị ime ndị ọhaneze hapụrụ ịjụ ajụjụ si ọ bụ gịnị mere eji na-egbusi ụmụnne anyị n'ugwu Awụsa ọhaneze kwesịrị ịjụ ajụjụ si ọ bụ gịnị mere eji chụọ ambasada nwanna n'ọrụ ọhaneze kwesịrị ịjụ ajụjụ si nwaanyị ya bụ Mrs. Rose Ụzọma na-etinye ndị ebe anyị n'ọrụ ọ bụ gịnị mere eji chụpụ ya n'ọrụ ha agba nkịtị na-adọ onye gị iwu onye isi Goodluck Jonathan chere onye nke a ga-achị Ebonyi steeti gọvanọ Martin Elechi chere onye nke a ga-achị a na-esusugharị ndị ụfọdụ ndị isi na ha nwụ ndị Biafra mgbe mbụ na-achọ tọks ha ga-aha ya n'ala Igbo ka a na-afọtọ ihe ndị a niile ha na-aha ya tọks 500 I will get 5,000 people ga-aga ebe ahụ ga disrupt ọha nke ọbụ ihe dị nyere ha mee is this the Biafra we are fighting for are we fighting for a Biafra of uncivilized thugs ga-eji n'ime ya ndị ochi na ndị ama na-agbagharị ema aga ha ya bọs arachọ ndị a ga-eme kidnap bicos ha natara ike na jonathan si ha go and kidnap as much as you like ọwụ ihe awụ Biafra anyị na-achọ is this the no wonder mgbe ụfọdụ agwa ndị mmadụ si ha okwu Biafra ha si unu gawa ule ndị nke gara nke mbụ gịnị ka ha gatara anyị na-agwa unu na-asị mgbe anyị gwara unu na 2009 chi unu na onwe ndị ji Biafra na-ezu ohi na-anụghị ntị mgbe ahụ anyị gwara unu agwa na onwe ndị ji aha Biafra na-eme akaja na-emetọ ha Biafra ugbu a ka anyị na-akwụ ka anyị na-ahụ rezọt ya ụmụaka hapụ ndị a niile pụrụ unu na-agbagharị na-achọ ebe ha na-aha ya moto na-achọ ndị igbo ha ga-eme kidnap na-achọ ebe ha ga-aga mme mkpọtụ unu jụọ ha sị ha kamgbe Boko Haram na-egbu anyị unu ekwuola okwu kamgbe Boko Haram na-egbu ndị igbo n'ugwu Awụsa ka ehi unu mere unu pụta n'ụlọ ike unu apụsịa unu aka nka n'ụlọ village champions unu apụta machịa wuru village champion wuru eze ndị igbo wuru gburugburu wuru nke agwụrụ nke ọzọ what have you achieved akwụrụ nwanne anyị nwaanyị bịa na studio redio Biafra anyị ajụọ ya ajụjụ si ya iwu onye a sị mba anyị hapụrụ ya anyị kwuru okwu Biafra anyị efe na achọghị ịnụ Biafra a na-asị ọ bụ gịnị na-ese ya si lekwa otu anyị chi na-akpa agwa anụ ihe nwanne anyị nwaanyị a kwuru ọ bụ eziokwu ka o kwuru ya ndị ọ kwuru bụ eziokwu ọ sị lekwa ka anyị si na-akpa agwa ndị a niile na-eti mkpu Biafra mgbe mbụ ka ebe ha nọ n'ụbọchị nke taa
ka ehuru polisi ya gbara
ka ehuru polisi ọgba ọsọ ka ihe isi Biafra ndị Boko Haram anaghị ekwu okwu ha pụta ha na-eme ire Boko Haram pụta ha na-eme ire unu asị na unu na-ekwu okwu unu na-eme peaceful peaceful ka ebe o dutere anyị n'ụbọchị nke taa ka ebe anyị nọ taa 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 ụbọchị nke taa ọwụ onye pụta ọdọrọ nke ya ọgbalaga onye pụta ọdọrọ nke ya ọgbalaga ọkwa ihe anyị na-ahụ
director I shed blood no longer tears about the Igbo race why do I shed blood the Yorubas are not like this they are united the Hausas are not like this they are united it's only the Igbos if it's not Eze today he'll be chief tomorrow if it's not chief tomorrow it'll be somebody who will lead this state it'll be some is while I say I want to be an Igbo I don't want to behave like majority of the Igbos too conscious of money too conscious of power too conscious of everything
kwere onye kwere okwesi na mgbe ọwụla na anyị kwesịrị na-egwepụta ihe ndị igbo ihe dị mma n'ime ndụ ndị igbo na ọ bụghị mgbe ọwụla anyị na-ekwesị na ka ndị ebe anyị na-esi akpa agwa na ha hụrụ ego n'anya ka ọ bụ eziokwu ka anyị na-ekwu
director please
ọwụrụ ma ọ bụghị ego ọwụrụ ma ọ bụghị ego agari na-esokwu na ọhaneze ego na-esokwu
let me flow on this is what we are talking about when you see the Yorubas, they have how many media stations they broadcast and talk about each other. Just like director says, when you expose a sickness, that will be the end of that sickness. It will go. But our own, everybody is on his own. Everybody is an individual. Nobody is a society anymore, according to Margaret Thatcher. Everybody is now on their own. To my pocket, fly to your tent, O Israel. This is what the Igbos believe. We are Israelites. Is it this way? Somebody was saying that Jesus Christ said he will come back again. They say even the one he came, he did not go in peace. How is he going to come back again? This is what the Igbos believe. Jesus Christ is coming back. It's like we've been injected, given some kind of confusion tablet, medication. We are 24/7 drunk. If we are not fighting, we are stealing. If we are not stealing, we are kidnapping. If we are not kidnapping, we are talking about Eze. We are talking about Chief. We are talking about everything. We want to kill one another. Why should anybody shoot somebody on the leg? What is that for? To shoot somebody so that he will come to meeting again.
Yes, so
that is it.
This
is disgraceful.
I got high rat dogs in Alibo.
And then you say we should not talk about the Igbo.
I get question to Miss Yoku. When you're not talking, you happen. I get question.
We will. Proper.
Icho ko koti le la. Ime fo ye oshie sheba ha obosa. Owo ya bia hu ihe ojo anade da ihe ojo aka. Si o nya ma anya digo to ha. Owo nya igwara ha mgbe mbo si ha unu lekwe. Onye ogbara putu gbo ti na chere ga America. I want to travel to United States. I want to go there and akogare. Mane le ha. Na America owo ihe ogbara na ese nso na America. Yini na na ekpu ihe ni onye ogbara ha. Owo ka ha si chula ihe ojo na obodo ha. Obama putra no we na chi am as na Obama no ni me Nigeria o gari na kwa we baro duru tutu echi
ano
ni hin owo budo jo budo won anwo oge na kwa we baro Obasa njo ha putra ihe o di si anyi unu bia ka anyi nwe na mmeko o kwa ndi eba anyi ka na horo unu ni he mre Obasa nyo no chichi akpoto nye ka senate president a chopia akpoto nye senate president a chopia akpoto o nwe ni onye o wura ni me ha chichi chi biko won nem na eba he kpo ma ga ma ga ya ran won ro na ro.
No.
Oh, we need no one because ha kesi akpari anyi, we ha jina akpari anyi.
Yes.
Owo ga anyi wa, wo nyo wula anyi na akpari. O we hona anyi we ebe ndi ebe anyi na mara jina emere di obia. Fa na agbasa nke be eziokwu. Anyi na ase, ndi ebe anyi nwota akon uje. Unu wetu uju. Unu na eche echiche si. Ma oru na anyi enwe igwe na ekwu okwu. Ihe mara anyi. O we ihe mara no Obasa nyo ha jina apata. Akwa ni na radio Biafra bla ni ikuku na ekwu okwu. Na ekwu ihe gbasara Biafra. Ku ubochi otutu ehihie abale. Anyi anoghi na nke bribery. Oh, my God, you could have a good one. I can day myself and they are putting a high by Hannah Barry's in his hooshi. And I want to say, Unu, you are clearly mistaken. Nihina, you are the name of Kuonso, but up to a soul, no, why? Upon your one up to a soul, see about you, Israel. You make it a choir. See, I know you're my gachi. Israel.
Moses.
A woman, Saul.
Saul himself.
Saul himself was made mad by God. Asena bogo magachi at you ndin kem
kem. But it was the soul that was killing the Israelites in the, at the beginning.
So na happened that sia galo shock na egbuchi ndi ebe ha.
It was a Muslim, wasn't it?
Oh, we hear him no long go botin keta. Ndi mother happened and is na na cho Biafra, here we come Biafra, we want Biafra. Ge gbafuo ndi ru anye bu ndi Awusa. Gbafuo ndi ru anye bu Nigeria na ndi Yoruba. Ge ha na won adusu uniform na elikota na ngukota. Give your na hire boss, na hire 5,000 people at table and make kidnapping. Now leave.
Money is involved, that's why.
Ahu chase yoku a petition kananya. I want to make for the gas and no more happy. See nanya na bagwa. Ilanya more chine can happen ba. There is a time when the spirit of God leaves the people. And I say, ke ilanya na kuko awren a mamma kwa kwonso barrister. Kotusine mamma in a kwa kwonso. In a Bible.
A whole preacher.
A whole
preacher.
Oh, my God, I'm Jinachi.
Yeah, but go ahead, fire on.
Him Jineku, Nihin, and Imakuan, so when we're more such in a room Israel. As in a bully, the Ark of Covenant, and Ark of Covenant, bro. Nihin, Kaunya, 1 year, we won't mamma a cupboard. A cupboard means the glory of God has departed from Israel. Eban, you know, nobody in Keta, the glory of God has departed from our people.
Do you know that Ark they took away? Was Oho, Ntuaja. That is Obilobi. That is the base of that particular. County, if you like. But do we have the county anymore? No, with Christianity, Bible, and all the rest of it has taken over.
Oh, what are you doing? I can't be poor. So, nihi no na dem akol we gelu. Kako kwandi o mandi ne gentu muna ni ndi ni ne sebini ne dichi chani ne chete chunu ni ne mandi si Malaysia, mandi si Japan ne zidra newsi. Obla ne dino Denmark, mandi no Sweden,
Australia,
or Canada, mandi no Australia ine kine chunu ni ne no to. Obla the one na ni woke. zitere anyị ezigbote enyemaka onye ọma ịga adị n'ihi na ọ bụ ndị dị ka unu ma anyị kwa na-aba mba. Anyị nwetara ezigbote ozi na-asị na nwanne anyị nwoke nyere anyị aka, ọ kwụnyere ụgwọ na akaụntụ redio Biafra n'ụlọ. Anyị na-asị ya ekele sọsọ ka anyị na-enye ya. Anyị ga-akpọ aha ya n'oge na-adịghị anya. Aha nwanne anyị nwoke a bụ Ilodoba Martin Ilodoba. Ndewo, ndewo. N'ihi na ọ bụ ndị a bụ ihe bụ ekwu eme. Anyị chọrọ enyemaka iji nọ n'ikuku na ọ bụghị mmadụ mkpụrụ mmadụ ole ma ole. Onweghị ebe ọbụla pụrụ n'ụwa ọ bịa mere mmiri ajiji danyụọ anya. Onye nweghị ndị ọbụla na-agbasara anyị igwe na-ekwu okwu a na-akpọ net. Ọ bụghị ndị ebe anyị na-akọ asịrị apụ na Biapol asị nakwa ihe na-emenụ.
You say his name is Ilodoba.
Martin Ilodoba.
You are a brethren, you know. Well done. At least you want the Biafran people to speaking out. To be telling you. That's why. Because most of them, they give, they don't want their name to be mentioned. So, Martin's Ilodoba, well done. We appreciate. We thank you. The money you sent into our account, may God replenish that money in tenfold. The Bible says in the book of Proverbs, cast your bread upon the waters, and you shall receive it in tenfold. So that will tell the director that I read my Bible. Go ahead.
Ebe anyị nwere ndị ekpere gị kpechi ekpere ike biko ka chetakwa n'ọzọ na nke a bụ redio Biafra na London ka si na-agbasa ozi onye nna n'ore bụ Nnamdi Kanu. Mụ na barista Biafra nke ọzọ nọkwa ebe a bụ barista Emma Mmezu. Anyị na-enye unu ekele pụrụ iche na asị unu ebe ọbụla unu nọ, unu gbaa mbọ. O nwere ndị na-akọ anyị ọnụ si anyị na ihe Biafra unu na-eme na ọ bụ ịtụfu oge, ọ bụ ịtụfu mgbe, n'ihi na obi akaghị unu aka, unu esighị ike, ọ na-eme agbọjụ unu, unu agba ọsọ. Anyị na-asị ka anyị gwakwana ha na ọwụghị otu a ka anyị na anyị bụ ndị Igbo na ọgwụla naanị anyị gwagwụla ndị alakụba na-emetụta gị n'ihi na ọ bụ ihe nwute dịka anyị wetara ha ozi na Tọzdee gara aga, barista na Imo steeti nụ n'ozi n'Imo steeti na unu anụgo mosk na Imo steeti.
To my knowledge, director Nnamdi Kanu, there is mosque in every state in Biafra.
I know,
if you don't know,
new government house in Obore.
No, I don't think so.
No one can catch a little about new government house in Obore.
It may not work. It may not work.
State government in Andi Alakobana and Wembeko.
It may not work.
I ain't asking you no bugger to any say happened. Nihi na ya gaha hapo ozon to biago si wunu zoge du bunu ni mo. Anya woro hara na eke nunu nne ebe obulu nunu no na asu no obugini kunu ga me ho na Biafra gara ni hu tata echi ni hi na Biafra chiro wo Biafra nkudo nke ho na anya nke oganihu nke onye nuru be nwanne yo ga agba oso anya ga kwuru hara ikuchiru no mu fodi ihe radio Biafra bu no obi na ndi bilie hu mara initiative ehu na emere tata echi ni hi ni igbo gba ndu anya na pura anyi mere mu onso Chineke ji hapu anyi bu na umu nna anyi nwuru mgba aluru aga anya kwa bege ha. Ọ nke a bụ nke mbụ. Ụmụnne anyị ndị nke a kpọpụrụ akpọpụ, ndị nọ na Gabon, ndị nọ na Sao Tome, ndị nọ na Ivory Coast, na ebe niile dị iche iche mgbe a lụrụ agha, anyị enwebeghị nzukọ sị ka aga kpọlata ha. Nke a bụ abụọ ya. Nke atọ bụ na ihe ọjọọ na-eme n'ụlọ anyị, ihe ọjọọ ịtọrọ mmadụ bụ ya bụ nsọ ala ebe anyị nọ. Ihe dị ka amụọ nwa sị na abụrụ nke a na ha bụ osu, ndị nke abụghị osu. Ọ bụghị otu onye nwe anyị si kwadoro anyị ya. Ọ bụ ụmụ ihe ndị a ka anyị ga-ewepụ n'ime ndụ anyị. Anyị wepụ ya, mmụọ Chineke ga-alọghachi. Ma anyị akwaghị ụmụnne anyị ndị nke nwụrụ anwụ, anyị agaghị enweta Biafra. Eziokwu ka anyị na-agwa unu, unu lekwa ihe anyị gwara unu na 2009 akwa ha niile emezuchala. Ma anyị akwaghị ụmụnne anyị, rụọra ha ihe a na-akpọ memorial n'Enugwu na ụmụ ahịa. Ama Chineke agaghị alọghachi ọzọ n'ime ndụ anyị. Ọ na-emekwara onye ọbụla nwụrụ n'ụlọ ya dịka omenala Igbo siri dị, elicha onye ọwụ akwa, onye ọwụ akwa. Ọ gwụla naanị ndị Igbo na ụmụ Biafra bụ ndị na-akwabeghị ndị ha nwụrụ anwụ n'ụwa niile gburugburu. O nweghị ebe ọzọ nke a na-eme. Ọ bụ ụmụ ihe ndị a ka ọha na eze kwesịrị ime, ha anaghị eme. Ọ bụ ụmụ ihe ndị a ka ndị duru anyị mgbe mbụ si na anyị na-eme ihe Biafra, anyị chee na ha gwụ ndị mmadụ. Ọ ihe a ka ha kwesịrị na-eme, ha emeghị ya. Anyị chọrọ ihe bekee na-akpọ memorial. We need a befitting memorial to the dead, to the 2.1 what died during the war was 3.1 million people that died.
That's correct.
In the war.
Yes.
3.1. We have one hour
or more
and count is still counting.
Yeah.
And you know, say we cannot forget these people. On the book, akwa for Brahanike. omenala Igbo wu na ga kwa ndi akwa ani ga ga ko Greece o nwe ba ni ga po o nwe menala aga emerere aga foju ala si o nwe otu ihe uzo nka si bia ya bia kula ozo o bia bu anyi si no hu we po ani ga ru memorial ani ga kpola tu mun anyi ndi no na mbo ozo ani ha ga lotarere o buru ma anyi emego otu a awusa ga na achi anyi o buru ma anyi emego otu a yoruba ga na achi anyi o ga adi maka ititere ndi ebanyi n'ihi na ndi nekwuku won Nigeria let's be in Nigeria ima ndi andi anguru ma ndi nguru mmanyi ishi ezicha ahu oke
no those who are receiving money from Nigeria
gani hapu godi yasi na hanage
no they are you can hapu glamu like that they are
I'm gonna akwa otu oga hane ekwuku
yes money because with that money you can't hear what Nigeria
kama aju godi gibiko
go ahead yeah go ahead
unuma will learn it people
yes go ahead
Okwe wuru anyi ngota na mo nyi buna chara Nigeria mbo ndi ebe anyi makwade
and that will, and it will never happen
ndi ebe anyi magi no no o wi heto na anya awosa achiala tv achia ndi gwari achia ndi egala achiala Nigeria ndi hausa achiala ndi fulani achiala Nigeria ndi olega ha ndi yoruba achiala Nigeria owura ndi umu na anya ndi mba owura ndi mba mmiri mba mmiri achiala Nigeria
yeah
mba
good luck
achiala Nigeria
good luck
Igbo achibeghi Nigeria mbom
and it will not happen
can you make odo una anya
yeah.
Oh na nam dia ziki wewere ndu ya chora Nigeria aja enyeghe president enyeghe prime minister of Nigeria wo ezigbo tokwa
the first premier
emeghe premier na Nigeria ndi yoruba chofu ya china yoruba chofu ya chola ya ali Igbo
yeah
overnight agbara leave township
that's correct
overnight ya gbarata
yeah.
Chupu wan anyi woke yo eta unu ji onwo unu se if Nigeria did not give the premium office in of the state to Nnamdi Azikiwe, they did not give it to they killed Agirosi in office. Ebuli ebu no gura for joy anyone in office after 6 months in on the throne. If Chubu Kadibo was not elected the president of Nigeria, and Dr. Alex Ekweme was not elected the president of Nigeria. Olego nyoza who else are you?
There's no problem individual no
odike get nyeba
it will not happen
obia mere ndi o ajine wetara anyi alakoba ni Imo state obia mere onye ola ji na agbo oso ihu onye ga eme enye ga akposhi ala nyen na yuku karicha Buhari apota nye umu ebe ha ego ha na egbushi anya biko ka anyi jiokwa anyi ma na ino na peaceful actualization or whatever peaceful realization we are not actually because Biafra existed. We are not actualizing Biafra.
No,
we are
it's been there.
Because Biafra always existed.
Yes, even it's before Nigeria.
Nigeria. Biafra existed for 5,000 years before Nigeria came into existence.
Yes.
Who is Nigeria? Nigeria is like a diseased prostitute looking for people to take with it to death.
A lot of people have died.
Because Nigeria is a decaying beast. It is finished. It has nowhere else to go to. Anyanase. Kandi ebe anyi gota na onweghi onye ebe anyi ana ekwele mgbe mbu ka ochi ya Nigeria onye obula akwetere na one Nigeria won dia amuta na uzu ije akwe mana na omenala Igbo ebe elira alogi wo ebi shipota akwe
the umbilical
o we ndi ana amu na mba ne ha na nna he ogwere alo ha wure tinye n'ime envelope wetere na ali Igbo chika bia lie n'okwu ha akwe mana ala ndi Igbo ko onwu
that's correct yes that's our tradition director is our tradition yes
that's
our tradition. That's our tradition. Director, let me go further. Put you on a hold for a moment. My problem here, we could be shouting every day here and year to year and night to night. What I've been thinking, how do we get the Igbos to start listening to the only radio station that will tell them the truth? Nothing but the truth. Do you know what else I'm thinking? No.
If this is not about you get
money. No, we're not talking about money here. I've been thinking while you were talking. I've been thinking, do we have to get the Japanese to start making some kind of a little radio park in order to send our people? You know, when we are growing up, we used to see the houses. They have their radio by their corner selling sweets. We thought that they are foolish. When a Hausa man,
Hausa is intelligent now.
When the Hausa man on your doorstep that left the next day, you start wondering, why did this man leave? You don't know that it was the radio by his side
that
gave him an instruction, yes. Gave him information to leave. The Igbos, what do we have to give us information? Nothing. Now, what do we do if we want our information to go worldwide? Director, it's about time we start thinking about what, not just talk, mobile phone. If you want us to be buying mobile phones and sending to our people, but I don't think mobile phone, they will use it to call one another. Let's build a little radio and distribute it in the whole of Biafran land.
Onya, obia wo mu fodi ihe anyi kwesiri ime kwa ni ihe anyi ga eme. Kama na anyi ga nyere onwa anyi aka. Obogo na anyi anyi ga eme ya. Anyi ga acho ndi ga dika Martin Ilodo bagun igi. Si ebe ni ni hasi bu ike pota nyere anyi aka ka anyi ga ni hu. Owo ha wo ha rido ka anyi na arion ihe ro won zopota ka anyi na zopota ndi ebe anyi.
Oh, arion. It doesn't matter. Me and you are using our time to do this. Yes, oh, arion. Our people have to help us and support us. Just like the Boko Harams have been giving money to kill.
Our party. Why is it a party?
But some people are giving money to the Boko Harams to be killing us. If you give us money to bring out information, good information to save our people, what is wrong with that, Director?
Nothing is wrong with it. Come on, one and I'm there by your hand, your head, head, you know, boot. Sina, nyaka. E ha sana e kwana ha na arịọ ego anya jọ ha se ha o wo gini mele Minaj ji mechie na obosi. Minaj came out before AIT. Minaj was the first indigenous satellite television in Nigeria. Onye Igbo nrun ya gini mele ji happy ya mechie n'ihi na ndị ebe anyị ma nsị na mgbe ụfọdụ anyị gụrụ akwụkwọ anyị gụrụ PhD mụ nụ ma wo learned people ma ụfọdụ ndị unlearned people. O wo gini mele ndị ebe anyị anaghị aghọta na enweghị ihe a na-akpọ media. Media is what makes the world go round. Ihe na-eme n'ala Igbo ma ndị mmadụ anaghị anụ ya. Anyị furu efu.
Director, please, if you are begging for money and you know that you are on a media station giving out information to your people, the money or whatever contribution they are making is not coming into your pocket. If it's coming into your pocket, you will not be talking to them. So obviously, those who are sensible will know that any money, just like our brother here, Ilo Duba Martins, who has given his own money, he knew that what he's doing is he's putting his money into the right cause. Yeah, if you're asking for money, then you ask for the money and stay in your house. But you are using it for something. So whatever anybody say, overlook it. Because of course, if you mean a no one can send any
abezi okuke kwuru bi kan ya wure nkan na mechi na anya bra ni sinjedebe anya na asu unu na anya ga ewere oku nu ga na akpa anyi obu ma unu ga agba mbo puo ga agba so ozi unye obula bu nwa afo bilie na na bilie human rights initiative ai ga hezi to ozi oge na adiga anya ni igwa aka unu anya ga ewetere unu aka unu ga eji go lack unu gba so ozi anya ewetere unu account number unu ga eji enyere unu be nwa na agba lo so aka unu puo ga gbasa si ozi nihi na anya chere enyemaka tata echi owe na na ofu ugboro si na kwa onwa leku ihe m ga na etinye ihu na m kwadoro na Biafra gara n'ihu unu nya anya nkwado unu ga hu ihe ga emenu okwa basa nje aputala ku okwu kamgbe a na-ekwuchi okwu Biafra kamgbe 1999 na-ebiri ekwu okwu Biafra nke agba ọhụrụ ya Obasanjo kwuo n'okwu. Obasanjo kwuo n'okwu.
No.
Okwubeghị okwu.
No, he hasn't.
Anyị ka ọ bụ ka anyị gwa unu na ohu ọrụ anyị na-arụkwa nna azụ anyị na-agaghị agwa unu. Ọ bụghị ihe niile ka a ga-apụta n'ikuku na-agwa unu. Kama anyị agaghị atụrụ unu asị. Kama anyị ga-atụrụ unu asị anyị emechie. Kama anyị ga-ekwu okwu asị na redio anyị emechie anyị agbachi ụzọ laa.
Director.
Kama anyị ga-ekwu bụ nke bụ eziokwu.
Director, it's a reminder to our listeners that in March, the Biafran people will go back to court with the Nigerian people.
28th of March.
The case, this is the fourth time the case is coming back to court. So those are our people who are not aware that Radio Biafra London is doing their best. Please tune in. If you need to travel to Owerri, do that on the 28th of March in the next couple of... This is January, February, March. 2 months' time. Go to Owerri and go and listen to what is happening. The Bilie Human Rights, who are representing the Biafrans in total, wherever you are, Ibibio, Efik, Anioma, Delta, wherever you are, please make your contribution. Support the fight to get Biafra back. It will benefit you and I. Good luck will not be in the position to sack any of your people, put in any position, because this time we are no longer belonging to Nigeria. We've never belonged to Nigeria. We are forced. This is a forced marriage. If you're in a situation that you don't like, you divorce it
And that's what we're trying to do. And there's no crime. Our people preaching about Biafra, you see the police running. Why are you running? You can only run if you kill somebody. It's like somebody challenging me. Are you belong to Biafra? I said, no, I'm not. I'm not Peter, who denied Jesus Christ. And then when he realized that the game was over, he started crying. Stand wherever you are. Stand firm. Believe in what you are. Even if you're a thief, believe that you're a thief. If you die as a result of your thieving, then that's your own crown. Whatever you are, stand by it. But we don't encourage thieving or stealing or any other fuckery or, if you like, jokery. Take it.
There were women and karma. Ikuta chela yananya gabeni sinjere bekama ukuanya yega ahapuru na balinketa abo. Onye nilube wani ya baloso. Owe nyo diyo mimanyi neme na azu. Ayina aga waka wachari unu ni igwe ni. Hanya choke kande. Ndi ojo mani hanyi neme. Anya choke kande. Ndi awosa potra tinyi ranyi no haneneze mani hanyi neme. Anya choke kande yoruba hao potra tinyi ni mo haneze mani hanyi neme. N'ihi na ịga ukwu ọbụla ọhaneze kpọrọ tupu emecha nzukọ ahụ ihe unu kpatara apụọlarị Abuja mara n'ihe unu na-eme ndị nọ n'Ibadan mara n'ihe unu na-eme anyị na-asị na anyị na-agba mbọ ịhụ na anyị nwere onwe anyị anyị ga-enwetakwa onwe anyị kama anyị na-asị n'onye anyị kwado onye anyị nkwado unu ga ihe anyị ga-eme akara unu ga-eje nyere anyị aka anyị ga-ezitere ya ụfọdụ n'ime unu anyị na-asị nweta ihe dị otu a biko gbaa mbọ kesasịa ya ka o rukwa ndị ọzọ aka. Unu gakwa na website Radio Biafra bụ www.radiobiafralondon.com. Unu ga-ahụkwa ebe ahụ. Anyị na-asị unu wepụta ohere unu wepụta oge unu gaa na webụsaịtị anyị unu ga-ahụ ihe anyị na-eme. Biko anyị na-asị ka onye nwe anyị biko dị unu chebu n'ebe ọ bụla unu nọ n'ụwa niile gburugburu na ọ ga-adịrị unu na mma dịkwara Biafra na mma ka anyị na-aga njem a.
Our people, we thank you for your listening time and we hope and pray that you will join us anytime we come back to you. We thank those who given money, moral support, and those who are still supporting us. We pray that God will be around, protecting all of us and being our witness. God will be our witness to bring back Biafra. Biafra has existed and Biafra will exist. There's no how our enemies and those who are trying to marginalize us and wipe all of us out, it will be impossible to remove the name Biafra. It will stand and it will stand forever. Thank
amen.
You.
Amen. There will be no kaka igazi me chipiku na chefu kula nizu kana bia bo Thursday. Kani ge wetru no zi ozo. Kamunu choka ine wetru no zi kwa mbe biko unu ga gbambo hununu nyere anya. Akosi so bugi echi unu tufu kwa oge. Ndewo.